Ulonivunja mimi kwa mbavu, kwa kiuno chako mama wazimu. Oni mwagija mate kipumbavu, siwezi simama mama sina nguvu. Ay mama, baby when you waste. 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 Boza na mahu, wana
cheza ngumoya.
Even you,
cheza ngumoya.
Kwa mambo iko sawa,
cheza ngumoya.
Kwa mambo iko sawa,
cheza ngumoya.
Oh mahu, don't, girl I love you, yeah. Baby you, girl I love you.
Toto maithi tima ya ni umeme. So beautiful, original.
When you call me baby, I know you love it, but never I call you sherry.